This insert is brought to you by Radio K Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.kpulpit.co.za.
Oh yes, Pastor Ncedisa sithi yena uThixo ungowam, amen, Yesu ungowam, ntsuku zonke ngowam, Yesu ungowam. Ixesha lethu ngoku mizuzu isibhozo phambi kwentsimbi intsimbi yesibhozo, 8 minutes before intsimbi ka-8. Mphulaphula sekhaya ke saphulaphula Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Le ngoma ke bazalwane ke ingoma endiqondo ukubana inoba mhlawumbi ngama 2000 abangayaziyo ncam. Ngoma emnandi le endala kakhulu, sasifunda apho khumsha enkonzweni nasezikonsathini sifunda kule ngoma isithi mine, Jesus is my savior day by day, ntsuku zonke bazalwane ngowam lo Yesu. All right. Inikhumbuza ke izinto ezininzi kakhulu lonto leyo. Ngoku sikulandawo ethi i-health and fitness, ukanti ke emnxebeni sinaye uYonela. Masimamkele enkqubeni. Molo ekhaya.
Ndiyabulisa bhuti Anele kuwe nakubaphulaphuli be-Cape Pulpit. Igama ndiyonela Kolweni. Ndilapha eKapa ngokwempangelo, ndisuka kwikhaya lam elikuQumbu.
Oh, right. Abangamazi uQumbu ke uQumbu ngaba kwaMthatha. Ungena eMthatha udlule and then ke uhambe nje kilometers ubese ubona uTsole ephuma ngapha ecaleni, kodwa wena uthi ngqo straight uzomfumana uQumbu apho ubheka phambili. All right. Sisimani masikwamkele enqubeni inkqubo emnandi kakhulu enikeza ithemba. Itsho nenkqubo ithi ithemba, apho sinikeza khona abantu ithemba. Inkqubo ke yabantu aba abasebefuna ukgive up in life. Abantu siyazi into yokubana zininzi izinto ezenzekileyo kubo. Nantsi health and fitness ozasixelela ngayo namhlanje, into yokubana inoba mhlawumbi why ucinga into yokubana yibazalwane noxa sikuKristu nje i-health and fitness ibalulekile. Mhlawumbi ungathi gqaba nje ngokufutshane utsho into yokubana kutheni ibalulekile nje.
Ibalulekile kakhulu i-health and fitness for everyone, for children and for adults of all ages. Iyasinceda, it helps with the mental health, it improves your mental health, it improves your mood, it reduces or it helps you manage your stress as well. We normally see mostly abantu be exercise and we think it's only for weight loss. It's not only for weight loss. It can also help you to manage weight yakho. Uhlale ukule weight ofuna ukuba kuyo unga gain weight kakhulu. Enye into esibona inceda ngayo iyawanciphisa amathuba wakho wokuhlahlelwa zizifo ezinjengenhliziyo. It also helps to manage blood sugar and insulin levels emzimbeni wakho. So ibaluleke kakhulu health and fitness. And kumele siyazi into yoba ibalulekile njena ihamba ne-nutrition. Good nutrition is very, very important as well.
Wow, because you
can't only exercise and then ungatyi right, so you won't see results. But if you put the two together, then you will see results as well.
Ithethe kuthi loo nto leyo awunokwazi into yokokubana ujime, uexercise, ubaleke, uthini, and then ngapha ubuzifida ngeenyama ne-acid, idrinki, yonke loo nto leyo. Funeka uzame le nto ibhalanise.
So you can't. Kukhona intetho ethi you cannot out-exercise the bad diet. So kubalulekile as you exercise, make sure you are also eating good food. You are eating your nutritious food. Ukutya okuyempilweni, iziqhamo, i-veggies, siyakwazi konke ukutya okuyempilweni. Koku ungathi akumnandanga, but koku kusincedayo ke kukhipha umzimba une-energy lo uyidingayo to exercise.
But sithini le nto sisiyonela because andiyazi mhlawumbi inoba mhlawumbi kuba ke ndingumntu wangapha eTranskei emqandulo kwabomvane xa kutya kungekufutha man ayivakali kakuhle le nto yokubana kukutya oku nalapha emlonyeni uvubo nto yokubana ingathi utya nje into enye. So uthini kubantu abathanda amafutha nje abafana nam?
Well, andithi wayeke amafutha because you also need some good fats emzimbeni wakho. But you need to make sure that kuya balance, I diet yakho is balanced. You are getting nutritious food as much as you sitya ezinye izinto, but you are eating more of okutya ku healthy.
Wow. Sismani, masibulele kakhulu mbane ngexesha lakho. Uthixo xolo akusikelele. Uthethe kamnandi ngokufutshane and walibamba nexesha. But kwezi seconds okanye kulo mzuzu omnye ushiyekileyo, what is your message? Because ugovernment wavula wathi siku level 1. But ayithethe ukuthi loo nto i-corona iphelile okanye i-lockdown ayikho at all. But you will find out into yokubana abantu abaninzi not abambalwa abaninzi abasayikhiphi into ezifana ne-social distance and uyawufumanisa into yokokubana abantu abanye abanxiba izimask. Umntu ungena nje eteksini funeka kade axelelwe bafake imask ukubone akukho nezo sanitize nje. What is your message nje kubantu bonke nje at large?
Okay, ndingathanda nje ukuthi ebantwini kubalulekile ukuthi sicingele nabanye abantu because xa unxiba imask usanitizer, you are not only protecting yourself but you are also protecting lo mntu usecaleni kwakho. You are protecting your family at home. You are protecting your family yomnye umntu ongayaziyo uba ihlaselwe zizinto ezinjani because abanye abantu banezi there are pre-existing conditions as sisazi eziyi-risk kakhulu umntu esawufumana i-corona. So ndingathi xa protector wena, you are protecting the next person osexa kwakho.
Wow.
Kubalulekile kakhulu.
All right. Baphulaphule ke utsho kusisike uthi bethunana it's not yet over. Sisese dabini sisalulwa oludabo eli. Masi invite ke nomoya ngcwele abe kunye nathi. Masibulele kakhulu mani sisingexesha lakho uthi xoxo lakusikelela.
Ndiyabulela kakhulu for having me. Thank you.
All right. Mphulaphula sekhaya ke ixesha lethu ngokumizuzu nje entloko yintsimbi yesibhozo 8 o'clock. Usaphulaphule iRadio K Pulpit 7:29 AM. Inkqubo emnandi kakhulu, inkqubo ethi hashtag ithemba, apho ke sikhuthaza khona abantu. Niyamva usisiyonela uthetha kamnandi kakhulu. Bethunana uthi akathi suyitya into ethile koko nje qiniseke into kokubana umlinganiselo unaye. 8 o'clock entloko nansi iBMQ isithi imbila.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 7:29 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.